Hey, don't look so good.
Hey, your bumps, don't touch.
Baby, mina kupendaga. Kila day, kila time, nakuwazaga. Tena niko happy sana, nimekupata. Every day, every time, nitakulinda. Nikikosa baby, sorry. We mtamu zaidi baby. Nakupenda we ndo sweetie. We mrembo matahari. Hadi mwisho we ndo wangu lady. Urembo wako wanimaliza. Na shepu tamu kama sidika. I'm the king, you the queen mama. Nara she's a girl. Natumai kuwa wani elewa. Kila day, kila time wani chizisha. Baby,
kila time nikikuona moyo unadunda. Napenda ya kufiga sura adi tabia. Ila chunga mafisi wanakam kudandia. Uko juu na kwambia uko high. Kwa dance floor na tingi za zungusha kimasai. Kuwa na we niko ready, si hiti mina try. Jumanzi kama wewe ndiye mi